Jobe 33 verse 1. Kepha manje Jobe, mawuzwe amazwi ami, ubeke indlebe emazwini ami onke. Verse 2. Bheka ke, sengivula umlomo wami, ulimi lwami lukhuluma emlonyeni wami. Verse 3. Amazwi ami avela enhlizweni yami eqotho, okwaziwa izindebe zami ziyakhuluma ngesiminya. Verse 4. Umoya kaNkulunkulu ungenzile, nokuphefumula kwaSomandla kunginika ukuphila. Verse 5. Uma ukwazi ngiphendule, zihlele phambi kwami ume. Verse 6. Bheka njengawo maqondana noNkulunkulu, ngibunjiwe nami ngebumba. Verse 7. Bheka ingebhe ngami, ayikukugebhezisa, nesandla sami esiphezu kwakho, asikukusinda. Verse 8. Impela wakhuluma ezindlebeni zami, ngezwa izwi lokukhuluma kwakho kuthi. Verse 9. Ngimsulwa, anginasiphambeko, ngimhlopha kukho kubi kimi. Verse 10. Bheka, uthola amathuba ngami ngishaye isitha sakhe. Verse 11. Ufaka izinyawo zami ezingongolweni, aqaphele zonke indlela zami. Verse 12. Bheka, ngiyakuphendula ukuthi awuthethanga kahle lokho ngokuba uNkulunkulu mkhulu kunomuntu. Verse 13. Umphikiselani ngokuthi akaphenduli nelilodwa lamazwi ami. Verse 14. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanye, yebo nakabili umuntu engakunaki. Verse 15. Ephusheni nasembonweni wasebusuku, lapho abantu behlelwa ngobuthongo obunzima, bozela emacansini. Verse 16. Khona uyavula indlebe zabantu, abeke uphawu ekufundisweni kwabo. Verse 17. Ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe, anqume ukuzidla kumuntu. Verse 18. Unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni, nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto. Verse 19. Uyajeziswa ngobuhlungu nasecansini lakhe, nangokulo ongapheliyo emathanjeni akhe. Verse 20. Inhliziyo yanengwa ngokudla, nomphefumulo wakhe uzonda ukudla okade ukufisa. Verse 21. Inyama yakhe iyadliwa, ingabe isabonwa, amathambo akhe akade engabonakali aseqhamukile. Verse 22. Umphefumulo wakhe uyasondela egodini, nokuphila kwakhe kubabulali. Verse 23. Uma kukhona ingelosi kuye, nehumusha noma yiliphi enkulungwaneni lokuba litshele umuntu okumlungeleyo. Verse 24. UNkulunkulu abeseba nomusa kuye athi, mkhululo ukuba angehlele egodini, sengitholile ihlawulo. Verse 25. Inyama yakhe ibentsha kuneyomntwana, abuye emihleni yobusha bakhe. Verse 26. Khona yakunxusa uNkulunkulu ukuba abe nomusa kuye, abone ubuso bakhe ngokujabula, ebese buyisela kumuntu kulunga kwakhe. Verse 27. Usehlabelela phambi kwabantu uthi, ngonile ngahlanakazela ukulunga, kepha akwenziwanga kimi njengokufaneleyo. Verse 28. Uhlengile umphefumulo wami ukuba ungadlulele egodini, ngiyakubona ukukhanya ngiphila. Verse 29. Bhekani, konke lokhu uNkulunkulu uyakwenza kabili, yebo kathathu kumuntu. Verse 30. Ukuba abuyise umphefumulo wakhe egodini, akhanyisele ngokukhanya kwabaphilayo. Verse 31. Yizwa Jobe, ungilalele, thuya mina ngizakukhuluma. Verse 32. Uma unamazwi, ngiphendule, khuluma ngokuba ngifisa ukukuthethelela. Verse 33. Uma ungenawo, ngilalele wena, thula ngiyakukufundisa ukuhlakanipha.